Danny Family Panda Shuka Panda 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 Yo
Wiki Panda
Wiki Panda
Hazishuki
Hazishuki
Wiki Panda
Wiki Panda
Hatushuki
Hatushuki
Wiki Panda
Wiki Panda
Hazishuki
Hazishuki
Wiki Panda
Wiki Panda
Hatushuki
Hatushuki
Wiki Panda Hazishuki
Hazishuki
Hatushuki Wiki Panda Hazishuki
Hazishuki
Hatushuki Wiki Panda Hazishuki
Hazishuki
Hatushuki Wiki Panda Hazishuki
Hazishuki
Hatushuki
Wiki Panda
Zikipanda
Hazishuki
Mini stupid
Let a follow on a movie Sikufugi
Sikufugi
H-Town hoodie
H-Town
I'm to Jui Ni wageni milangoni Bisha hodi
Bisha
Let a mbogi
Let a
I'm to wezi
I'm to
Gituona ondokeni kama wezi
Toka mbio
Trap ni hobby
Trap ni
On the daily
On the day
Kuwa roga kuwa nasa kama teri Music pedi
Music pedi
Chico medi
Medi
Tricks na magic kwa mistari wana panic Change your tactics
Change your
Mini hat-trick
Ra, ra
Chengwa hapa Pika panda
Wiki panda
Hazishuki
Hazishuki
Wiki panda
Wiki panda
Hatushuki
Hatushuki
Wiki panda
Wiki panda
Hazishuki
Hazishuki
Wiki panda
Wiki panda
Hatushuki
Hatushuki
Wiki panda Hazishuki
Hazishuki
Hatushuki Wiki panda Hazishuki
Hazishuki
Hatushuki Wiki panda Hazishuki
Hazishuki
Hatushuki Wiki panda Hazishuki
Hazishuki
Hatushuki
Panda, shuka, shuka, panda, ona, mijiza, sasa wanaskiza, benda, kanisa, benda, kabisa, mimi ndo preacher,
mimi
nao wakubidhia, shadows kwa hapa, ona wapilaita, tunadai kufly higher, ukila tofala, unafanya mbaya, tubatishia pabana, wapi hama waita, wasitoke sana, tushapiga odetu
bana,
uwa mechelewa, ulikuwa wapi, check sasa ina kupita,
oh.
Usi worry, hama bitch, wana die neck joke kama saia, sina worry, ya ma bitch, wana kama mwingi, check it with the bitch, ya,
yeah.
Go slowly on my dick, sina pressure, manze ya kusink, ya, this face, una think, nitaka mizi, yo drink,
Wiki panda,
Wiki panda,
Hazishuki,
Hazishuki,
Wiki panda,
Wiki panda,
Hatushuki,
Hatushuki,
Wiki panda,
Wiki panda,
Hazishuki,
Hazishuki,
Kipanda,
Kipanda,
Hatushuki,
Hatushuki,
Kipanda, Hazishuki,
Hazishuki,
Hatushuki, Kipanda, Hazishuki,
Hazishuki,
Hatushuki, Kipanda, Hazishuki,
Hazishuki,
Hatushuki, Kipanda, Hazishuki,
Hazishuki,
Hatushuki,
hey. Check it to go high, check it to go fine. We don't want to fight, we just need some wine. Headscore we rock, gang we bang. Chain that door, don't waste my time. Rolling and stunning is solid. Fears no limits, limits got broken.
Panda, Hazishuki. Panda, Hatushuki. Wiki panda, Hazishuki. Wiki panda, Hatushuki. Wiki panda, Hazishuki. Hatushuki. Wiki panda, Hazishuki. Hatushuki. Wiki panda, Hazishuki.
Panda shuka, panda shuki.
Wiki panda, Hazishuki.
Panda shuka,
panda shuki.
Ni wageni, mlangoni, bisha hodi. Bisha.